Para quem se acelera, vou chamar o Vianney King. Era o teu apoio na Big Money, povo, carimbo.
Inen don't fuck with no. Don't fuck with no, maminga. Wanji katamu musana pari onda. Don't fuck with no. Inen don't fuck with no. Don't fuck with no, maminga. Wanto onako kisi pari onda. Toto, ema la vinyaya. Toto, nama kisu kuama. Toto,
iwo wa monete.
Para quem se acerca, vou chamar o Vianney King. Karebo amo. Fabu ino fira unzi kata musa nanga turi pari onda. Na unsa miyana pakuwele ntiba na makisi taring. Na karebareka kubafia shivo mekosi bari ntebeta wena tisoto elapo ne sugar tipo monga nifire mwone shiri titane kichaki na losi. That's why nifuna kota na wepa mozi mpampo yanga kosi nikaripo pesa po mukazi watifundo so monga kamungeri. Mona, twari vose na mwarungu na nomba turi vose na mwaka inde. Wewe waripansa moso matushi na musa nsobangara sipa na kubocha.
Inendo mfabu ino. Don't fuck with no maminga, wanji katamu musana pari onda. Don't fuck with no, ine don't fuck with no. Don't fuck with no maminga, wanto onako kisi pari onda. Prototo, ema la vinyaya.
Prototo,
nama kisu kuama.
Prototo,
iwo wa monete. Pari onda. Prototo, ema la vinyaya.
Prototo,
eo kezi. Chega mwishu kikona kambi futi hapa manja. Chine chuna kute mwena sana. Cause you a van lady from my lip. Natural beauty fancy. That's why I'm proud of you. Cause in my heart it's choosing. You miss it perfect it too. Bantu kutaye sana tuwa fuma nobe. Chifosi wena ene mupamba. Nangu vengesho kuposa kafundula ni bangwele. Deti makwani sherefo tuwa fika puapa. Bila fiari puwa ifwene le vilem. Ila fufu ati pirifinge. That's how kwa teo mwanti weni paru.
Toto Ema la vinyaya.
Toto
Nama gizu kuama.
Toto
Iwo wa monete. Pari onda.
Mwingi sana tuwa pita nobe muri ya mose ya reza ndia waliba pepa mbafu pa saiti. Dasa kukureka mwantine teti kosi nelichula sana nobe. Uri mwana kashumu wa sumiwa na uchushi wanji mose. Wasangire ndera pampasa nishi ya riposa shaku watapo na beti. Opo washi walibengana laifi ya nti ya ributa tutu. Arama tosa esarike onsari suka. Arachachine uri malaika na karebarika kubafia shivowe. Dasa kukureka mwantine pakwa ushi kunkare kwa mweo.
Kupara gangsta seri busho marifani king.
Ine mfa wino. Don't fuck with no.
Don't fuck with no, mamiga.
Don't fuck with no. Don't fuck with no.
Toto
Ema la vinyaya.
Toto
Nama kisu kuama.
Toto
Iwo wa monete. Pari onda.
Toto
Ema la vinyaya.
Toto
Para quem se acende, poxa, é Marviani King. É o KG. FAFP, Kiman. One Rage, Brian, Soja. Arab International, Pati, Empara. Na One Dome. White. EC.
Ina yena ni KD Touch Production, I dad. I said.